Ndithudi ndi mwayi kuti tabwereranso pakati pa anthu achi Spanish awa kanonso m'mawa uno. Ndipo ine ndikudabwa ngati Jim akujambula izi. Oh, iye akujambula. Ine ndili nayobe rekodi imene kwayala yaing'ono ya chi Spanish inayimba pamene ine ndinali kuno kale ndi mʼbale Garcia. Ndipo ine ndayiwala nyimbo yaing'ono ija imene iwo ankakonda kundiyimbira ine. Koma oh, mene ine ndinazikondera izo. Ndipo ana amenewo tsopano onse anakula ndipo anakwatira. Ine ndimamva kuchokera kwa iwo apo ndi apo. Ndipo ine ndimalowa m'mawa uno ndipo ndinamuona Joseph wang'ono. Ndipo tsopano izo zinachita kwenikweni china chake kwa ine. Ndipo ine ndithudi ndinali wokondwa kukuonani inu. Ndipo tsopano ine ndili ndi mawu amodzi amene ine ndingathe kunena muchi Spanish. Kodi inu mungakonde mutawamva iwo? Aleluya! Ine sindidzayiwala konse mawuwo. Ine ndinali kuyesera kuti ndimupangitse mkazi wogontha kuti andimve ine nthawi ina. Tsopano ine ndikhoza kunena izi molakwitsa inu mukuona. Koma wopambana amene ine ndikukumbukira anali oye kulondola uko. Mukundimva ine? Mukundimva? Oye. Ndiyeno sindidzayiwala konse. Gloria adios. Zodabwitsa basi. Oh, ine ndinali ndi mwayi kuti ndikafike ku likulu Mexico City kukalankhula nawo iwo kumusi uko. Ndinali wokondwa bwanji. Ndipo ine ndinkakonda ku ine ndinali ku Finland nditatha kukhala kuno. Ndipo nthawi zonse zimandikumbutsa ine za kulankhula ndi mkazi wang'ono wa Chifinish. Iwo anandirengera ine kumene iwo amakutcha Bethany. Buko lililonse limakhala ndi lingaliro lakelake. Ndine kodi inu mukumva kuphokosera? Ine ndayandikira kwambiri icho. Kodi inu mukutha kumva bwinobwino? Zili bwanji zimenezo? Mkazi wang'ono uyu iye anali munthu wang'ono wokondedwa, koma iye anali ngati ine. Iye ankakonda kulankhula kwambiri. Ndipo utanthauzira, iye amalankhula mwaliwiro kwenikweni. Ndipo utanthauzira amalephera kuti alankhule mwaliwiro lokwanira kwa chimene iye amafuna kuti anene. Ndipo iye amakhoza kuima, ndipo nkhope yake imakhoza kufira. Iye anati, ndachitengera icho anyamata aja aku Babylon. Koma inu mukudziwa, ine ndazindikira kuti zonse mbalame zonse zimayimba muchizungu, agalu amawuwa muchizungu, makanda amalira muchizungu. Ine ndikudabwa vuto lathu muli monse. Koma mmodzi aliyense wa ife timaganiza kuti chinenero chathu chikakhala chinenero cha muzaka chikwi. Nzona. Koma ife amene tinalandira mzimu woyera, izo nzona. Chifukwa ife tili nacho chinenero cha kumwamba. Ife tili ndi mbale roho pano yemwe ali ndi ife m'mawa uno. Kazembe wochokera ku Washington. Ine ndikukhulupirira iye anatumikira pansi pa mapresident 5 kapena 6 mapresident 7. Ndipo inu mukudziwa momwe ine ndikumvelera nditayima chonchi pa nsanja iyi malankhula patakhala munthu woteroyo kumbuyo kwanga. Koma umboni wake nthawi zonse unali wopambana kwa ine. Ndipo makamaka pamene iye ndikukhulupirira iye anali wa Chilutera, ngati ine sindikulakwitsa pakati pa Chikatolika kapena Chilutera. Chilutera. Ndipo iye anati iye china chake cha kukwawa mu hema mu msonkhano wa Chipentekoste. Ndipo iye anayimirira, potsiriza iye anauyambapo wopita kuguwa. Ndipo pamene iye anatero, Ambuye anatsika pa iye ndipo anamudalitsa iye mochuluka kwambiri mwakuti, ine ndikuganiza iye akhoza kulankhula mu zinenero pafupifupi 7 zosiyanasiyana. Ndipo anati, iye anayesera chimodzi, icho sichinagwire ntchito. Kenako anayesera china, icho sichinagwire ntchito. Ndipo ine ndikuganiza iye akhoza kulankhula chi Spanish modzi-modzi monga inu nonse mungachitire. Kotero iye anayesera zonse za izo. Ndipo izo sizimatheka. Ndipo mwaona, mukudziwa chiyani? Mulungu anali wabwino kwambiri. Iye anatsika ndipo anadzamupatsa iye chinenero chimene iye anali asanachiyeserepo kale. Anati, icho chikutheka. Ndiko kulondola. Ine ndikuganiza ndi mmene ziti zidzakakhalire kumbali inayo. Ndili ndi zikumbutso zambiri mu mtima mwanga za mpingo wa ung'ono kumeneko. Ine ndikukhulupirira izo. Oh, ine ndayiwala kuti ndikuti ndi chakuno kino kwake pafupi ndi Tonto Street. Ndipo ine ndikukumbukira zimenezo. Ine ndikutha kuganiza za mawu Tonto Street kumene kunali mpingo wa Spanish Apostolic. Ine ndimalankhula ndi abusa. Ano angadzakhale malo opambana kuchititsirapo chitsitsimutso. Malo okwanira, chali chichatsopano, anthu abwino. Kotero ine ndikuganiza iwo akhala pa ndandanda wachitsitsimutso tsiku lina. Inu mupempherere zimenezo. Kudzabwera ndi kudzakhala ndi chitsitsimutso. Tsopano ine ndikuyembekeza zangokhala kubwereza chabe kwa zimene ife tinali nazo kutchali chichinacho. Ine ndikukumbukira nditayima pabwalo nditatsamira mpanda chokwera ndichotsika mmisewu kuyesera kuti ndichokeko usiku. Izo ndithudi zinali zokondoweza mwakuti ine sindidzaziyiwala konse. Ndipo ine ndili ndi zojambula za madona ang'onowo atsikana ndi abale amene anayimba ndipo anapanga chimbale. Ndipo iwo amayesera kuti ayimbe Only Believe. Ndipo iwo amalephera kuti ayimbe iyo bwinobwino inu mukudziwa. Iwo amakhoza kunena kuti malo moti Only Believe. Iwo amati Yoinia Believe. Mwaona. Ndipo ine ndikukumbukira Rebecca mwana wanga wankazi Sara. Ndipo iwo akumaninabe kuti adadi tayimbani tasewerani chimbali chaching'ono chichacha achichepere malo monena kuti Spanish. Iwo amalephera kutchula mawu amenewo amati atsikana achispinach kuyimba kwa atsikana achichepere achispinach Only Believe. Chabwino ine ndikukumbukira iwo anatsatira msonkhano chitsitsimutso chinali chikuchitika nthawi imeneyo. Ndipo iwo anatsatira msonkhano ulendo onse mpaka ku gombe la kumadzulo. Ndipo ine chinthu chaching'ono chinazikika mu mtima mwanga pamene ife tinkachoka ku California. Mbale Moore ndi ine ndi mbale Brown tinali uko ku likulu la dziko. Ndipo pamene ine ndinkapita kudusa nyumba iyo usiku umenewo ana amenewo atayimirira pamenepo akuyimba iyo iye amakusamalirani inu inu mwayimvapo iyo mudzuwa kapena mmithunzi iye amakusamalirani inu. Nthawi zambiri ndikakhala kumafuko akunja pa mabwalo a nkhondo za ndewu za mdziko ndikuyesera kuti ndibweretse uthenga wa Khristu. Ine ndimawakumbukira atsikana amenewo ndi anyamata akuyimba nyimbo imeneyo kwa ine. Iye amakusamaliranibe inu mudzuwa kapena mmithunzi iye amakusamaliranibe inu. Kotero iyo yakhala kudzoza kwa kukulu ndinso thandizo kukomana ndi abusa anu abwino. Ndipo wokondwa kwambiri kuona kuti mpingo uli moyo. Ndipo inu muli ndi nyumba yopambana yokongola iyi pano yokhala monse malo ambiri oyimika magalimoto basi malo enieni m'manja mwa mzimu woyera. Ngati ife titangokwanitsa kumutengera iye poona izo ndikudziwa kuti ife tikuyitanitsa chitsitsimutso iye ine ndikukhulupirira iye angatipatse ife icho. Tsopano usiku uno tikakhala ku chalichi cha mbale Outlaw, chalichi cha Jesus Name uko kumbali inayo. Ndipo mbale Outlaw ine ndimakhulupiriramu ndi wampingo wautumu nayenso. Ine ndikuganiza iye amangochitcha dzina lake chalichicho Jesus Name. Ine ndikuganiza iye amakhulupirira zautumu. Ndipo kotero ife tikakhala kumeneko usiku uno. Ndipo tsopano ife sili kunena kwa chalichi cha Spanish. Tsopano mudzabwere kumeneko chifukwa inu mudzakhale pa malo anu a ntchito. Ndiyeno kudzakhala msonkhano waukulu wa a Christian businessmen kuyambira lachinayi misonkhano ikadzatsekedwa mu machalichi mwinamo lachinayi. Ndipo msonkhano waukulu iwo adzakhala ndi olankhula opambana. Ndipo kotero Oral Roberts ndi mbale wina wachi Methodist yemwe wangopulumutsidwa kumene. Ndipo iwo amadzinenera kuti iye ndi olankhula wamphamvu. Ndipo ine ndikutsimikiza inu kayimva kukoma misonkhano yayikulu iyi. Ndipo inu ana ausinkhu osadusa 20 iwo akakhala ndi msonkhano kumeneko wa achinyamata nawonso monga mbale walengezera kumene. Ine ndikupitetsako ana anga kumeneko ndiwo akalowe mu izi. Ndipo kotero tsopano mudzabwere ife tidzakhala okondwa kukhala nanu inu. Ambuye akudalitseni inu nonse. Ndipo tsopano ine ndikufuna kuti nditsegule mu Baibulo ndikuwerengamo ena amawu ake odala. Ndipo ine ndasankha mawu uno basi kwa kanthawi pang'ono. Ine sindikufuna kuti ndikusungeni inu motalika kwambiri mutu wina. Ndipo umodzi wa iwo ukupezeka mu Samueli woyamba winawo ukupezeka mu Yesaya. Ndipo ine ndikufuna kuti ndiwerenge kuchokera ku Yesaya poyamba. Ndipo ine kodi inu mukutha kundimva bwinobwino konsekonse pakati pa zolankhulira izi. Izo zikuoneka kuti zakwera kwambiri kwa ine. Ine sindikudziwa chifukwa chake. Inu mukundimva bwinobwino kumeneko kwezani mmwamba dzanja lanu Tabwino, tabwino. Tsopano ine ndasasa mau pang'ono, zona, zachitika chifukwa chakulankhula kwambiri. Ndipo tikhalireni kuno ndi abale achi Spanish awa. Pafupifupi zaka 16 zapitazo. Ine ndikuganiza mwina mwake pafupifupi zaka 16 kapena 17 zapitazo. Tabwino, ine ndakhala ndikulalikira kuyambira pamenepo. Kotero, ine ndatopa ndi ine ndinatero. Ndipo ndikadali otopa abe. Koma ine ndikupitirirabe mwachisomo cha Mulungu. Tsopano tiye nditembenuzire ku Yesaya 40. Mutu wa 40 wa Yesaya, ndipo mutu wa 1, kapena mutu wa 3 wa Samuel woyamba. Ndipo pamene tikupeza malo amenewo kuti tiwerenge mawu, ine ndikufuna tsopano ife kuti tiweramitse mitu yathu mphindi chabe kwa pemphero.
Our Heavenly Father, we are grateful today for this privilege.
Atati athu akumwamba, ife tirothokoza lero chifukwa cha mwayi uwu wakudzayima mutchali chichokoma ichi chimene chinaperekedwa kwa Mulungu ndi kwa ntchito yake. Ndipo monga ife tikudziwira kuti antchito anu ayimapo kuseli kwa nsanja iyi kapena guwa nthawi zambiri. Ndi moyo wodzipereka ku ntchito yanu. Ndipo kuti izi mauno zikubweretsanso zikumbutso. Zikumbutso za chitsitsimuso chimene chinali chikungoyamba kumene ndi mzimu woyera umene unadzatsika maonekedwe akuwala kwakukulu monga lawi la moto. Ndipo iwo unalankhula kuti uthenga uyenera kusesa dziko lapansi. Ndipo tsopano lero, imeneyo ndi mbiri ya kale. Uthenga wagwira moto kudzera mwa amuna akulu, titatha kuona iwo monga Oral Roberts ndi Tommy Osborne ndi Tommy Hicks ndi ena ambiri. Ndipo kudzera mukuyesesa kumene takuika pamodzi, ife tikuona uthenga wayatsa moto wachitsitsimutso mu fuko lililonse pansi pakumwamba wa uthenga wa Chipentekoste. Pa ichi, ife tikupereka mathokozo ndi matamando kwa Inu, o Mulungu wamphamvu. Ndipo tsopano lero ife tikupemphera kuti Inu mukonze mtima wathu kuti tikonzekere mkwatiro waukulu umene uti uchitike posachedwa apa. Ife tikukhulupirira. Ndipo ngati mitima yathu sikhala muchikhalidwe cha chimenecho kapena kwa china chilichonse chimene Inu mwatisungira ife, ife tikupemphera kuti Inu mutikhulukire ife zofoka zathu. Ndipo mudzalankhule ndi ife lero kudzera m'mawu anu. Adalitsena abusa ampingo uno, madikoni ake, matrusti, ndi osonkhana onse, mamembala. Mudalitse kwayala yaing'ono iyi ndi walimba, azing'wenyeng'wenye. Onse pamodzi, mwadalitse iwo amene azilowa pa zipata za malo ano. Mulole iwo azitulukapo osinthika nthawi iliyonse, oyandikira pang'ono kwa Inu kuposa momwe iwo analili. Pamene iwo amabweramo, perekani zatate, ndipo mulole izo zikhale chomwecho, ngakhale mmawa uno, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Tsopano kutembenuzira ku buku la Yesaya, mutu wa 40, ife tikuwerenga. Ndikukutonthozani inu, ndikukutonthozani inu, anthu anga, atero Mulungu. Munene inu, mawu achitonthozo kwa Yerusalemu, ndipo mufuulire kwa iye, kuti nkhondo yake yatha, kuti kusayeruzika kwake kwakhululukidwa. Pakuti iye walandira mowirikiza za mdzanja la Yehova, chifukwa cha machimo ake. Liwu la iye ofuula mchipululu, konzani inu njira ya Yehova, lungamitsani mdziko loti se kwa lala la Mulungu wathu. Chigwa chilichonse chidzakwezedwa, ndipo phiri ndi chitunda zidzatsitsidwa, ndipo zokhota zidzaongoledwa, ndipo malo azitunda adzasalazidwa. Ndipo ulemerero wa Yehova udzaululidwa, ndipo mnofu onse udzaona izo pamodzi, pakuti kamwa ya Yehova yalankhula izo. Tsopano mu buku la Samueli, Samueli woyamba mutu wa 3, ine ndikufuna kuti ndiwerenge wa 1, wa 2, ndi ndime ya
19.
Ndipo mwanayo Samueli anatumikira Yehova pamaso pa Eli. Ndipo mawu a Yehova anali opambana mʼmasiku amenewo, masomphenya samaonekaoneka. Ndipo kunali pa nthawi yomweyo pamene Eli anagona pamalo ake, ndipo maso ake anayamba chizirezire kuti samatha kupenya. Komabe nyali ya Mulungu isanazime mukachisi wa Yehova, kumene kunali likasa la Mulungu. Ndipo Samueli anagonekedwa kuti agone, pakuti Yehova anayitana, ndipo iye anayankha, ndili pano ine.
The 19th verse, and Samuel grew, and
ndime ya 19, ndipo Samueli anakula, ndipo Yehova anali ndi iye, ndipo iye sanalole kuti mawu ake aliwonse apite pachabe. Oh, umenewo ungakhale mutu wokwanira kuti tilankhulepo pano kwa mwezi. Ndipo ife tikhoza kutengapo nkhani zambiri kuchokera pa mutu wa ulemerero uwu. Koma mmawa uno, ndipo ife tangotsala ndi pafupi maminiti 20 kuti tiweruke pa nthawi yoyenera kuchokera ku. Ine ndikuganiza Sunday School yatha. Kapena mwina mwake itsatira izi. Ine sindikudziwa. Komabe, ine ndikufuna ndigwiritse ntchito mutu wa liwu la Mulungu masiku ano otsiriza. Ndi nthawi yopambana kwambiri. Ife tikuzindikira kuti pamene ife tikulankhula kuchokera mu malemba kuti iwo anati kunalibe kuona masomphenya mʼmasiku a Samueli. Choncho, pamene kulibeko masomphenya, Baibulo limati anthu amafa. Ife tiyenera kukhala ndi masomphenya, ndipo masomphenya amabwera kwa aneneli. Ndipo iwo amakhala mawu a Ambuye akulankhulidwa kwa iwo. Ndipo ife tikupeza kuti Eli sanali mneneli. Eli anali wansembe. Ndipo iye anali akukalamba, ndipo maso ake amachita khungu. Ndipo iye samatha kuona kuti aziyendayenda. Anali munthu wamphamvu wojinja. Ndipo iye anayamba kulekelera pa ntchito ya Ambuye osamayichita. Ndipo ndicho china chake chonga mmene izo zilili lero. Ine ndikuganiza mpingo, bungwe ndi zipembedzo, iwo akhala ali mʼmundamu kwa nthawi yayitali. Ndipo iwo akuyamba kulekelera, ndipo ntchito ya Ambuye yasiyidwa sikugwirika.
The word of truth, because the
mawu a choonadi, chifukwa mpingo pawokha wasanduka osapenya mokwanira. Ndipo ife tikusowa lero liwu la Mulungu kuti lidzalankhule pakati pathu, litibwezeletse ife. Ndipo onani, Eli anali atagona, ndipo maso ake anali akufowoka kupenya. Iye anali wansembe, ndipo iwo samaona masomphenya kuchokera kwa Ambuye. Ndi chosowa chachikulu chija. Ndipo Mulungu alonjeza kuti akomana nacho chosowa cha olali. Iye nthawi zonse amachita zimenezo. Ndipo ife tikusowa liwu la Mulungu lero kuti likakomane ndi chosowa cha olali, kuti likakomane ndi nthawi imene ife tili mkukhalamo. Ndipo iye atatha kulonjeza zimenezo, ife tikhoza kukhala wotsimikiza kuti iye asunga lonjezo lake. Ndicho chidaliro chimene wokhulupirira ali nacho mwawo mpanga wake, kuti iye analonjeza kukakomana ndi chosowa. Ndipo lero, chifukwa chimodzi chimene mpingo uli muchikhalidwe chimene iwo uli mochi, ndi chifukwa chakuti kuli maliwa ambiri, maliwe na ambiri kuti akukope mpingo kuchotsa kuliwu la Mulungu mpaka ndizokaikitsa kwambiri kuti ambiri angamvele liwu la Mulungu ngakhale ilo litamalankhulidwa pakati pawo pomwe. Iwo mwina mwake sangalimvetse nkomwe ilo chifukwa ilo lingakhale chinthu chachilendo kwa iwo. Iwo azipangitsa okha kukhala okhazikika kwambiri pa maliwu atsikuli. Ndipo ngati ife tingazindikire mukuwelenga kwathu kwa lemba kuti liwu la Mulungu linali lachilendo kwa iwo, ndipo izo zikukhalanso mwa njira imeneyo lero kuti liwu la Mulungu alipo maliwu ena ambiri. Ndiyeno ngati Mulungu analonjeza kuti Iye akanadzatipatsa ife ilo, ndipo ngati maliwu ena akukhala otsutsana ndi liwu la Mulungu, ndiye kuti ilo liyenera kukhala liwu la mdani wathu kuti litisokoneze ife, kuti tilephere kumvetsa liwu la Mulungu mune ilo likulankhulidwa. Ndipo ife tikuzindikira chinali china chake chofanana ndi cha Eli ndi Samueli. Koma Eli anazindikira pomwepo kuti anali Mulungu. Ndipo mwantheradi zinali Eli anali kuchitira mwano, chifukwa liwu la Mulungu likulankhula kwa Samueli linali litamuwuza Iye za ntchito zoyipa za Eli, pakuti Iye anali akuwalekelera ana ake amuna, ndipo iwo amatenga ndalama ndi nyama kuchokera mu zopereka. Izo sizinali zabwino, ndipo iwo anali akuchita zinthu molakwitsa motsutsana ndi mawu a Mulungu. Ndipo Samueli anali chinthu chokhacho chimene Samueli akanatha kuchita nali kulankhula ndendende, ndipo iye anali wamphayi pang'ono kuti achite zimenezo, chifukwa izo zinali zikutsutsana kumene ndi malo amene Iye anatumizidwa kuti akaleledweko Eli, ndipo ali mukachisi. Koma Eli anati, "Lankhula." Kuona, ndipo Iye anamuwuza Iye ndendende zimene zinali zoti zidzachitike. Mene Samueli kapena dziko la Eli linali litatha ngati wansembe, chifukwa Mulungu anali atalankhula, ndipo Mulungu anali akutumiza uthenga wake kudzera mwa Samueli mneneri. Mabadwidwe achilendo wodzipereka kwa Ambuye kuyambira ali mwana, Mulungu amalankhula naye ngati mwana, ndipo anali akumukonzekeretsa Iye ku ntchito imene inali mtsogolo. Ndipo nthawi ya Eli inali ikutha. Alipo maliwu ambiri pa dziko lapansi lero mwakuti mwantheradi ndi chinthu chovuta, chifukwa iwo akupha liwu la chauzimu. Alipo maliwu ambiri aluntha, maliwu ophokosera amuna amphamvu amene ali aluntha mwakuti muzikhalidwe zawo za lunthazo akugwedeza ngakhale mayiko. Iwo si anthu a usiku okha, maiwo akugwedeza mafuko, akusonkhanitsa mabungu akulu pamodzi, misonkhano yokopa anthu yayikulu za maluwa maluwa.
A person would be a bit confused.
Ndipo munthu akhoza kusokonezeka pang'ono ndizokwanira kuti ziwasokoneze iwo zamomwe zinthu izi zikuchitikira ndi kumapambana. Ndipo pali maliwu amene akuuka ndi kumachita zinthu izi, ndipo izo zikupangitsa liwu la Mulungu kuti likayikidwe mbuyo kwina kwake. Liwu lona la Mulungu. Ndipo liwu la Mulungu iwo akuti, kodi ife tingadziwe bwanji kuti ilo ndi liwu la Mulungu? Chifukwa lero nthawi imeneyo ndimakhala mwa mneneri wovomerezeka. Tsopano lero ife tingadziwe bwanji kuti ndi liwu la Mulungu? Chifukwa ndikuonetseredwa kwa mawu a mneneri. Uyu ndi mneneri wa Mulungu. Ndipo liwu lona la Mulungu limangobwezeretsanso Mulungu weniweniyo wamoyo wa uzimu ndi mawu ake auzimu ndi maonetseredwe auzimu amawuona. Zikatero ife timadziwa kuti ilo ndi liwu la Mulungu, chifukwa ndipo chauzi alipo chuluka kwambiri madera ena mene pafupi fupi akupha ilo koma akumbukirani ilo lidzawala ilo lidzabwera ilo lidzachita izo
tsopano ulili
ulero mu dziko la ndale limenelo ndi liwu lalikulu ndipo anthu mwantheradi mu dziko lalikulu lino la ndale iwo adza izo zangosakanikirana mu matchalichi awo ndi chilichonse
ndipo
nthawi zambiri zimene ife tangoziona posachedwapa kuti liwu la ndale ndithudi ndi lamphamvu kuposa liwu la mulungu mʼmatchalichi kapena anthu achimeneka sibweza atachita zimene iwo angochita kumene mukuona iwo sibwezi atachita zimenezo ngati liwu la mulungu likadasungidwa la moyo mu tchalichi iwo sibwezi atapanga kulakwitsa kumeneko koma liwu la ndale ndi lamphamvu kwambiri pa dziko la pansi lero kuposa liwu la mulungu mpaka anthu agulitsa ufulu wawo wakubadwa chifukwa cha nyemba zakutchuka maphunziro ndi mphamvu za ndale ndizochititsa manyazi chomwecho kuziona izo chinthu kumene mene fuko lathu linapangidwako mene ilo lapangidwapo anthu apotolokapo ndipo akuvotera chinthu chimene ife tinachokera ku dziko linalo ndipo Plymouth Rock ndi Mayflower ndi izo zinabwera kuno ndipo zinadzakhazikitsa chuma chachikulu ichi chimene ife tili nacho ndi chinthu kumene chimene ife tinamenyera mwamphamvu kwambiri kuti titulukemo ife tazibwezeretsa tokha mu ndodo zake chifukwa chakuti baibulo limalankhula kuti izo zikanadzakhala mwanjira imeneyo ndipo kachitidwe ka Eli wansembe mʼmalo mwa mneneri mneneri ndi mawu ndipo wansembe anali mpingo ndipo izo zafika pamalo akuti mpaka izo zayamba lekelera kwambiri mpaka mawu akukhala achilendo kwa anthu iwo sakuwamvetsa iwo ndiye iwo ukhoza kulankhula iwo ndipo iwo osamvetsa iwo kwa iwo sanaphunzitsidwe kwa iwo paulo anati ngati lipenga lipereka liwu lachilendo ndani amene angadziwe kuti azikonzekeretse yekha wakunkhondo anthu aphunzitsidwa kuli liwu la mpingo lipenga la mpingo ife tili nawo ochuluka mu sunday school yathu kuposa ena onse a iwo ali nawo menezo sizikutanthauza kanthu ife tili nawo ambiri muchipembedzo chathu kuposa ena onse a iwo ali nawo ife chachikulu pakati pa zipembedzo naona ndiwo mtundu wa liwu umene anthu aphunzitsidwa mu msewu iwo amapita kunjako ndi kukawatengerako anthu ndi kudzawalowetsamo iwo akumi a zikwi kuchulukitsa zikwi ali ku misonkhano yokopa anthu akuwabweretsa iwo mkati kodi iwo akukondweretsedwa ndi chiyani ife tili ndi tchalichi chachikulu ife tili ndi osonkhana ochuluka ife tili ndi sunday school yokhala ndi mamembala pamwamba meya mu mzinda amabwera ku tchalichi chathu menezo zikhoza kukhala zonse zabwino koma ngati tchalichi chimenecho sichinaphunzitsidwe liwu la mulungu lipenga la uthenga kodi zingachite ubwino wanji ndipo pamene chinthucho chiuka chimodzimodzi monga chawukira kati pa boma lathu chachitika ndi chiyani pingo sumadziwa liwu la lipenga ndipo iwo sanadziwe kuti achite chiyani lonjezo lalikulu lakulemera munabwera chimphona cha luntha ndipo iwo anapita mpaka kwa chinthu chimene baibulo linaneneratu ndipo anakachibweretsamo icho mkati naona liwu la ndale ndipo izo zinatsimikizira kuti izo zinakwera pamwamba pa liwu la chipembedzo kapena iwo sibweza atachita zimene iwo anachitazo liwu la uthenga chifukwa ife talonjezedwa zinthu zambiri ife talonjezedwa chuma ndipo mosakayika koma kuti ife tichipeza icho komabe apo izo sizitanthauza chilichonse kwa okhulupirira mutembenuzire ku buku la Hebri pamutu wa 11 mukamvetsere kwa paulo oyera akulankhula momwe iwo mʼmasiku ankaenda-enda muziko pa zankhosa ndi ziko pa zambuzi. Anali oyenda-enda, anali bemalo, amalephera kulowa mu mzindawo. Ine ndinali kuwerenga mu Nicea Council. Mune nkhani zazikulu zinabwera ku Nicea, Roma, zaka 300 pambuyo pa imfa ya Khristu, mu Nicea Council yaikulu. Mune mpingo waukulu umene unkaima ndi chimene chinali cholondola, iwo ankafuna Baibulo. Ndipo otembenuka achiroma mpingo oyamba wa Roma, anali atabayiramo mbalume. Mati mwachitsanzo monga ife tili ndi Christmas. Christmas, Khristu sanabadwenso pa tsiku la 25 la Disembala, mwechonso ine. Bwanji, mapiri a Yudeya anali ndi chisanu, kwa iye izo zimatsutsana ndi maulosi ena onse a Baibulo. Iye anabadwa mukuphuka kwa masamba monga nkhosa zonse zimabadwira. Chifukwa chiyani iye anabadwira modyera ng'ombe m'malo mwa mnyumba? Iye anali mwana wa nkhosa. Chifukwa chiyani iye sanangothamangira ku guwa kapena ku guwa lake kumene iye anakhomedwako? Pamtanda. Iye anatsogoleredwa wakuntanda. Inu mumaitsogolera nkhosa kukaphedwa. Iye anali mwana wa nkhosa. Iye anabadwa amene ana ankhosa ankabadwa. Koma inu mukuona kuti achite zimenezo iwo anali ndi tsiku lobadwa la Mulungu wa dzuwa. Mene pakaendedweka dzuwa. Dzuwa masiku 5 kuyambira December la 20 mpaka December 25 sikumakhala kuyenda nkomwe kwa dzuwa. Ilo limasinthasintha tsiku lililonse, limatalika ndi kutalika ndi kutalika mpaka ilo limakafika tsiku lake lalitali July. Ndipo zikatero mu December mumakhala tsiku lalifupi. Ndipo kenako kanthawi kakang'ono kaja ka 25 kuyambira 20 mpaka ku 25 iwo amakhala ndi phwando la chiroma ndi chikondwerero cha tsiku lobadwa la Mulungu wa dzuwa. Kotero kenako Jupiter amene anali Mulungu wa chiroma, ndipo kenako iwo anabayiramo izo kotena kuti ife titenga tsiku lobadwa la mwana wa Mulungu ndi la Mulungu wa dzuwa, tiziyika izo pamodzi kuti tizikhala ndi chikondwerero chimodzi chachikulu. Mmenezo ndi zotsutsana. Ndipo, zobayiramo zambiri, mene iwo aziyikamo mmenemo. Yeno pamene amunaona wa Mulungu, amene ankafuna kuti akhale ndi mawu, monga Polycarp, Irenaeus, Martin, amuna akulu awo oyambirira, oyera, amene ankafuna kukhala ndi choonadi. Ndipo pamene iwo anabweretsedwa pa Nicea Council, ena anthu amenewo. Anali atakanidwa kwambiri mpaka aneneri amabwera kuchokera ku chipululu osavala kanthu pa iwo koma chiduswa cha chikopa cha nkhosa kuti adzakhale mu khanso imeneyo. Koma iwo ankadziwa mawu a Ambuye. Koma kutchuka masiku 15 awo andale za magazi ndipo zinagonjetsa iyo. Kenako ife tinali ndi zaka 1000 za mbado wa mdima mwaona. Koma Mulungu analonjeza kuti lipenga limenelo likanadzaombanso kachiwiri. Awi zonse anthu amamvetsera kwa liwu loona la mawu. Awi zonse amaeza zimene inu mukuchita ndi mawu. Liwu la ndale. Ndipo ife mu Amerika ndi dziko lonse tili ndi liwu lolankhula mokuwa lero. Ndipo ndilo liwu la Hollywood. Ilo lagonjetsa dziko. Usiye wina wake atulukire ku Hollywood ndi china chake. Inu mukachipeza icho konse-konse pa dziko. Tsopano ife tikuzindikira kuti iwo ayika patani ya akazi athu pa dresi yawo, kakonzedwe katsisi yawo. Iwo ayika dresi imeneyo. Pingo yenera kudziwa liwu la lipenga la Mulungu pa zimenezo. Koma pali chisokonezo chachikulu kwambiri chifukwa inu mumawaona ena kuchita chomwecho. Zitsanzo, musazifanizise konse nokha ndi mtunduwo wachitsanzo. Kwa izo ndi zakutha. Nthawi zonse muzimvetsera liwu la Mulungu ne iye akunena za izo. Yeno ife tikuzindikira ku Hollywood iwo amayambitsa zinthu. Ndipo mungondilola ine ndilankhulepo mphindi chabe pa izi ife tisanapite patsogolo. Uko kunali panatuluka chinthu osati kale litali kuti munthu ku Hollywood ibeka anthu kotsutsana ndi munthu yotsopano yeyo ndi munthu amene Khristu anamufera koma basi kuti ndikusonyezeni inu iwo anapanga kachinthu kakang'ono kotchedwa ana ankakonda kukatcha hula hoop hula hoop kapena china chake ndipo ngati inu munayamba mwazindikirapo makhalidwe aufe ndi zinthu zimene zinatsatira chinthu chimenecho mwana ang'ono izo sizoona tsopano Hollywood kwadzaza ndi zigawenga za mfuti tsopano aliyense amene amadziwa mbiri yakale akudziwa kuti anthu awo kumbuyo uko mmasiku amenewo iwo anali zigawenga za mfuti monga anthu osiyanasiyana iwo sanali mbadwa zabwinobwino iwo anali zigawenga iwo amakhala ngati a Capone ndi Dillinger iwo ali ndi sewero la Hollywood iwo amalicha pa television iwo amalicha Gunsmoke ndipo ine ndinamvera pa monitor tsiku lina kuti mnyamata amene amasewera ilo Hannes kapena china chake kapena Hannes kapena ine ndayiwala kuti dzina lake anali ndani ndipo iye akuyenera kuti atenge iye amamufanizira Matt Dillon amene anali sherifu mu Kansas ndipo Matt Dillon anali wachikasu ngati kalulu iye anawombera anthu 28 kunsana anthu osalakwa amapita kunja kwa Dodge City ndipo amakawabisalira ndipo kukamabwera munthu munthu winayo kumuimbira iye ndi kumuwuza iye kuti kuli chigawenga china chake chikudusa ndiye usapiteko ndipo pamene munthu ameneyo abwera iye amakhoza kudzamuombera iye kunsana tsopano ife tikupeza kuti iye ndi shasha wamkulu amene amabwera kumeneko bwanji ndiko mwantheladi kulichemelera tchimo koma ana ang'ono a mdziko lathu lino akhoza kukuwuzani inu zochuluka za Matt Dillon kosa momwe angakuwuzireni inu za Yesu Khristu masitolo a 10 cent ndi mbali ya zovala adzadzisako ndi zopachika zazing'ono kuti zachidole zazing'ono ndi zipewa zazing'ono zimene inu mukhoza kugula kuli konseko zabwino kuvala zimenezo koma ine ndikungokuwuzani inu mwaona ye iwo dziko la malonda imatenga chinthu chimenecho ndikupangirapo mamiliyoni amadola chokera pa icho ife tili nazo zimene timazitcha tsiku la St. Patrick ife tili nazo zimene timazitcha chuti chachipembedzo ndipo dziko la malonda lazitenga izo ndipo iwo akupanga mamiliyoni amadola tsiku la anakubala mulu wa maluwa bwanji tsiku lililonse liyenera kukhala tsiku lolemekezeka kwa amayi iye ali uko kwina kwake wokalamba pite mukamuone iye mmenezo zingakhale za mtengo waukulu kuposa maluwa onse mmene inu mungamtumizire iye kapena china chilichonse maona iwo amatenga zimenezo ndi liwu ndipo ife timalumikizana nazo izo sizabwino kwenikweni koma kodi inu muchita chiyani maona ife basi ine ndikuyesera kuti ndifike pa nsonga apa kuti ndikuwuzeni inu china chake mmene ine ndikukhulupirira liwulo likusowa liwu la mulungu tsopano ife tikupeza kuti iwo anakhazikitsa kachitidwe ndipo kodi inu munayamba mwazindikirapo achinyamatatu asanduka Rick ndi Avis uli ndi mwana wa dzina limenelo ulisinthe ilo pompano mumutche iye nambala 1 kapena 2 kapena china chake musatelo zimenezo ndi zoyipa mukuti kodi dzina limatanthauza kusiyana kotani bwanji zedi ilo limatanthauza china chake dzina lanu limapanga khalidwe la moyo wanu tsopano mbale Branham inu muli pa maulengero ine sindili ine ndili pakuti atero ambuye zinakhala bwanji kuti Yakobo iye anakhala moyo monga mwa dzina lake ngati wonyenga wolanda Yakobo ndipo pamene Mulungu anamusintha iye anasintha dzina lake Mulungu anamusintha Sauli kukakhala Paulo Simoni kukhala Petro ndi Thudi ilo limakhala ndi china chake ndipo Ricky ndi Avis ndi maina otero oponga iwo dzina la magono la chimeleka limene limamuponyera mwana mwalunjika mu zimenezo kuona chimene ine ndikutanthauza pano ine ndikuyembekeza ilesi ndikutero nekuti bwino ndibwerere mbuyo ndipo ndisapite patali kwambiri pa nthambi apa kuona chimene ine ndikutanthauza kuopera kuti mungapande kumvetsa koma zinthu zonsezi sizimamvetsetseka konse ndi munthu wamba iwo samazimvetsa izo chifukwa iwo ali nako kachitidwe kamodzi ndizo zonse zimene iwo amamvetserako maliwu amenewo kuli liwu la ambalume chikomunisi lonjeza china chake chimene iwo sangathe kukhala nacho ndipo komabe gawo lalikulu la anthu achimeleka lakutidwa ndi chikomunisi tsopano ine ndakhala ndili mu chikomunisi madera achikomunisi kani mu Germany mbali yakummawa kwa Berlin iwo anali ndi manyumba akulu kuti akaonetse kunjako iwe umayenera kuyenda mkati mwa iwo iwo sanatsirizike mkomwe icho ndi chuma chabodza iwo akuyesera kuti akankhirepo china chake ndipo mu Russia malo obadwira chikomunisi chimene zaka zambiri zapitazo pamene ine ndinangokhala mlaliki wachinyamata ine ndingati zaka 33 zapitazo pamene nazism fascism ndi communism zinali kuuka ine ndinati ine ndikulankhula mu dzina la Ambuye izo zonse zidzathera mu chikomunisi koma kodi inu munayamba mwaganizirapo mulungu atisiyira ife njira yotulukirapo ngati ife tingatenge izo ilipo peresenti imodzi yokha ya Russia imene ili ya chikomunisi 1% koma iwowo ndi peresenti imene ikulamulira 1% ya chikomunisi 1% ya Russia ndi chikomunisi kani koma iwo akulamulira ndipo chinthu chomwechomwecho Hollywood ndi malo amodzi koma iwo akulamulira fupifupi gawo limodzi kapena magawo awiri atatu achiwerengero cha United States amapita kutchalichi ndipo ndi mamembala atchalichi koma iwo amalamulira mu zipembedzo zimenezo chimene chikomunisi chikusowa kumeneko ndi liwu la Mulungu liwuke pakati pawo ndipo ilo lingazike izo kumanyazi mu Finland pamene mwana wang'ono uja anatsutsidwa kwa akufa tsiku lija ndipo iwo anali akundibweretsa ine kuchokera ku mitunda itatu mene mwana uyu anatsutsidwako wakufa asilikali achikomunisi achirussia atayima pamenepo ndi sawachi achirussia ndipo misozi kutsikira m'masaya mwawo iwo anati ife timulandira mulungu amene angadzutse wakufa ndikulekelera kwa mpingo wa chikatolika ndi mpingo wa chilutera ndi zipembedzo zonse izi kwa iwo akutenga ndalama zonse ndipo akumanga mabungwe ndipo sakuwapatsa anthu kalikonse iwo akumakhala monga anthu ena onse payenera kukhala mene Russia akusowa ndi mneneri kuti auke poonekera wokhala ndi mawu a Ambuye yemwe angathe angathe kutseka pakamwa zikatero 90% ija itenga ulamuliro chimene amereka akusowa ndi liwu la mneneri wa Mulungu yemwe angathe kuyimirira ndi kudzudzula Hollywood ndi kudzudzula zinthu izi mu dzina la Yesu Khristu ndipo mpingo wa mzimu woyera udzatenga ulamuliro kwachuluka chisokonezo mwaona kwachuluka maliwu ambiri otsutsana nalo ilo chalichi liwu lake chimodzi chilichonse chikufuna mamembala ambiri a baptist akufuna onsewo a methodist akufuna onsewo a presbyteria tonse tili nazo izi ndipo akatolika akuoneka ngati awatenga onsewo ndipo iwo atero izo ndendende liwu la Mulungu kuchokera mu baibulo ili iwo alamulira koma Mulungu wamwambamwambayo potsiriza adzalamulira oyera adzatenga ulamuliro tsiku lina baibulo linanena chomwecho iwo adzatenga ulamuliro liwo pya ambiri chomwecho ndiye palinso liwu la mneneri wabodza limenelo ndi liwu loopsa munthu amene amadzitcha yekha mneneri mneneri zoona ndi mlaliki Mawa makono mneneli, mwantela damata ntauza, mtu amena malalikira pansi pa kudzodza. Pali munthu amene amayima ndi kudzicheka mneneli, ndipo nkumakana mawu a Mulungu, makana choonadi cha Mulungu. Alipo maliwa ambiri. Basi mphindi pang'ono chabe zapitazo, nali mbale kunja uko amene amanditsogolera ine, omwe ndingabwerere kuno. Maine, kuganiza iye amadabwa, kwa chimene ine ndinakwerera mmwamba mu nsewu, ndikudzapotoloka ndikudzabwerera mbuyo. Kati inu muli pano mbale, ine ndimamvetsera china chake. Icho chinali athu, abwenzi athu achikuda, achi negro.
They got a temple here. And they call it the Elijah Muhammad.
Iwo ali ndi kachilisi kuno, ndipo iwo amamutcha iye Elijah Muhammad. Na china chake, Elijah Muhammad wang'ono. Akuuka ndi liwu. Ndikumanena kuti iwo ndi liwu limene liti libweretse kuchotsa mtundu wachikuda mu chisokonezeko ichi.
You see the very thing.
Kuti inu mukuona chinthu kumene wow silamu wawo ali kuno zikiti wawo bwanji kodi inu simukuona kuti maziko kumene aizo ndi olakwika anthu achikuda chimodzimodzi monga azungu anthu a brown ndi anthu achikasu osati mubwerere ku chimuhammad Koma mubwerere kwa Kristu. Mfundo kumene zimene Baibulo limaphunzitsa.
Muhammadi
chimatsutsana ndi mawu. Tsopano ine ndinali nawo mwayi wotsogolera achi Muhammadi 10,000 kwa Kristu awina ku Durban, South Africa. Izo sizimabala kanthu koma kuwerenga maganizo. Ndipo kuwerenga maganizo ndi kwabwino. Ngati kuwerenga maganizoko sikukana mawu. Koma pamene kuwerenga maganizo kukana mawu. Ndiye kuwerenga maganizoko ndiko lakwika. Iko kumapereka phokoso losamveka.
Everything else will pass but God's word. Jesus said,
"China chilichonse chidzatha koma mawu a Mulungu." Yesu ananena chomwecho. Nyamba ndi dziko lapansi zidzatha, koma mawu anga sadzatha konse. Kotero inu mukuona, ife tiyenera tizikhala ndi mawu. Liwu, ambiri amasokoneza zinthu. Anthu amayimirira iwo sawadziwa mawu, ndipo iwo amanena zinthu. Ndipo mwina mwake izo zimamveka za nzeru kwambiri. Chikominisi, ndi chinthu cha nzeru kwambiri. Aliyense mofanana. Sipa makala wankulu, yonse ndi achikominisi. Kodi inu mnayamba, mwayimapo ndi kuganizira, kuti chimenecho ndi chitsitsimutso chabodza. Kominisi ndicho, kupo kodi iye anatengera kuti zimenezo. Yesu anati, mizimu iwiyo idzakhala yeyandikana kwambiri, iyo ikanadzanyenga osankhidwa ngati nkotheka. Ndipo chilichonse chimene mdierekezi ali nacho, Ndikupotoza kwa chimene Mulungu anachilenga. Chimo ndi chilungamo chopotozedwa. Bodza ndi choonadi choperekedwa mosemphanitsa chigololo ndi kachitidwe kamene Mulungu anatiloleza ife katapotozedwa. Kusakhulupirira konse ndikupotozedwa kwa kukhulupirira. Iwe umayenera kukana choonadi ndi cholinga chakuti utenge chopotozedwacho. Mwaona? Mukonze maliwu awa, mwayeze iwo ndi mawu, ndipo muone ngati izo zili choonadi. Oh, momwe ife tingathe kumapitirira ndi kumapitirira pa maliwu amenewa lero. Koma nthawi yathu yatha. Koma maliwa ambiri, nakuti anthu sakudziwa kuti achite chiyani. A Methodist potsiriza akamva mlaliki wa Chibaptist. Iwo apita kumeneko. Iwo akakhala kumeneko kwa kanthawi, ndipo kenako nkupita kwa achilutera. Ndipo mwa apentekose, iwo ali ndi magulosi anasiyana, wina amathamangira kwa nzake ndi wina kwa nzake, ye mbuyo ndi mtsogolo. Izo zikusonyeza kuti ndiwe wosakhazikika. Felani liwu lake! Ndizi apa, zinalembedwa pa pepala. Liwu, liwu lidzatsimikiziridwa ngati ilo lili choonadi. Dziko la mpingo silikudziwa kuti lichite chiyani. Dziko la ndale lili muchisokonezeko. Chilichonse chikuoneka kuti chili muchisokonezeko. Anthu akuthamanga kuchokera kuno, china chake chauka, chake china, chikhotho china. Pamene ine ndinali ku Roma, iwo ali ndi misomali 19 yosiyanasiyana yovomerezeka imene inakhomeredwa mʼdzanja la Yesu. Ndipo ilipo itatu yokha. Komabe, iwo ali ndi zolemba zakuti misomali 19 yosiyanasiyana. Tsopano zimapanga kusiyana kotani amene ali ndi msomali. Khristu sanatisiyire ife misomali kuti tizipembedza. Iye anatisiyira ife mzimu woyera mwa mawu ake. Zizindikiro izi zidzatsata iwo amene akhulupirira. Iwo adzakhala ndi msomali wapachiyambi. Iwo adzakhala ndi zizindikiro izi zidzatsata iwo amene akhulupirira. Iwo adzakhala chipembedzo chimene ine ndinachiyambitsa. Iye sanayambitse chilichonse. Kuona momwe liwulo lili losiyana. Koma zizindikiro izi zidzatsata iwo amene akhulupirira. Dzina langa iwo azidzatulusa ziwanda. Mawuwo ndi amenewo. Iwo adzalankhula ndi malilime atsopano. Adzatenga njoka zisawapweteka iwo. Ngati iwo adzamwa zinthu zakupha, izo zisawapweteka iwo. Ngati iwo adzayika manja awo pa odwala, iwo adzachira. Kwa inu, kuone zinthu izi kuonjezerapo, lemba lonse litayikidwa pamodzi. Tsopano izo zokha sizidzatsimikizira izo. Osati nkomwe. Apo ndi pamene ife achipentekoste tinatengera nsewu wolakwika. Kodi Yesu sanati ambiri azadza kwa ine mu tsiku limenelo ndipo adzati Ambuye, kodi ine sindinachite zinthu zamphamvu mu dzina lanu? Kodi ine sindinalosere mu dzina lanu? Kodi ine sindinachite zonse izi mu dzina lanu? Ndipo Yesu adzati chokani kwa ine, inu akuchita kusayeruzika. Ine sindinakudziweni inu mkomwe.
And my brothers, why I'm so
kodi inu mukuona alongo anga ndi abale anga chifukwa chimene ine ndimadzudzula ndi kutsutsa kambado kano. Inu mukhoza kulankhula ndi lilime monga amuna ndi angelo. Inu mukhoza kuvina muzimu kuzungulira mchali chimonse. Menezo zilibe kanthu kochita ndi iwo. Ine ndawaonapo achimuhamadi akuvina mozungulira monga choncho. Ine ndamvapo mwa adokotala mu msasa wa msing'anga ufiti. Ndaonapo amfiti akuyimirira ndi kulankhula mu malilime kukuatanthauzira iwo ndi kudzanena ndende zimene zimati zidzachitika. Ndipo izo nkudzachitika mwa njira imeneyo. Ine ndaonapo ngakhale pensulo ikuyimirira ndi kulemba mʼmalilime osadziwika, ndipo mmodzi yekha pamenepo kukhoza kuwerenga izo, ndipo zinali za mdyerekezi. Inu simungathe kukhazikitsa kopita kwanu kwa muyaya pakugirigisha kwina. Satana akhoza kutsanzira chilichonse chakugirigisha kumeneko. Osati ndikumudziwa Khristu. China chake chimasinthika mʼmoyo mwanu. Muyang'ane moyo wanu ndipo mufanizise iwo ndi mawu. Ndipo muone pamene inu muli. Muzitenga kafukufuku ndi thudi.
In spite of all these impersonations, false voices, false prophets,
mbali pakutsanzira konseku, maliwu abodza, mauneneri abodza, zinthu zonse izi zimene zikuuka, Yesu ananenabe kuti ngakhale pali zonsezi, ngati munthu aliyense adzamva liwu langa ndi kunditsata ine, iyeyo ndi mawu. Mvetserani kutuma kwake kwa ife lero mu maliwu onse awa. Mene ine ndinati izo zingatenge maola kuti titulutse maliwu onsewa. Ndipo ndizosokoneza kwa anthu. Ndi chinthu chomvetsa chisoni. Ndipo kuonjezerapo iwe sumapeza mwayi wachiwiri. Inu muyenera kuwatenga iwo tsopano. Inu mukhoza kusapeza mwayi usiku uno. Inu mukhoza kusadzapeza mwayi mawa. Ndi pakali pano amene inu mumva liwu langa musawumitse mtima wanu monga mʼmasiku akumuputa. Nthawi yake ndi panopa. Ino ndiyo nthawi yovomerezeka kuti ngati munthu aliyense adzamva liwu langa, izo zikusonyeza kuti liwu lake lidzakhalabe pamenepo pakati pa chisokonezeko chonsecho. Iye alinalobe liwu.
His voice will ever remain.
Bwanji.
Here it is.
Liulage lidzakhala lilipobe.
Heavens and earth will pass away, but my voice shall not pass away.
Kuma liulanga silidzatha. Mau ake.
Let's just take
5 ena mwansanga. Kodi inu mutero? Kodi inu mukhala motalika chomwecho kapena maminiti pang'ono? Tsopano ine ndifulumira. Tiyentingotenga ena amene anamvapo liwiri. Ipana limvera ilo. Momwe ilo linawapangira ilo kuti azichitira. Mene ilo linawapanga ilo kuti achite. Tsopano ine ndilambalala malemba ambiri apa. Kuchitira kuti ndingofika molunjika kwa inu. Mene ilo linasinthira mioyo yawo. Niwonsi yao, amena nali ayo.
Mwe iyo,
ana zakalira osa mfetseteka. Ifeti mawacha, osa mfetseteka. Vali ensa amena na yamba, wakulubilira po mulungu, ama tengidwa kuti ndi osa mfetseteka. Chifugwa ngati iwe, ulimuka jitidwe kachidziku. Palichina chake chola kuika ndi iwe. Kutu kare nkristu, iwe uye nena kukala osa mfetseteka. Kutu onsa amene amakhala moyo wa mulungu mwa Kristu Yesu, adzamva zowawa za mdziko. Iye anali mdziko, ndipo dziko linapangidwa ndi iye, ndipo dziko silina mudziwe konse iye. Mwansanga tsopano mfetserani mwa chelu, mene ife tikutseka.
Adam heard his voice. In the cool of the evening, and had
Adamu amamva liulake mukaeziezi kausiku.
Ndipo
amakhala ndi chiyanjano ndi iye. Panalibe chomutsutsa Adamu. Iye amamva liula Mulungu. Ndipo iye amati, Atate, tsopano ine ndikugona. Ndipo iye amagona pansi, ndipo Eva ali pa mkono wake. Mkango, kambuku ndi zinyama zakutchirepo muzungulira iye. Panalibe chiopsa chilichonse, panalibe njira yodwalira, panalibe njira kuti azidabwa ngati ati adzuke mmawa. Iwo adzuka. Adamu amamva liwulo lake mwa njira imene iye amayenera kulimvera ilo.
But one day he heard his wife's voice.
Koma tsiku lina iye anamvetsera liwulo mkazi wake. Ine kuli bwino ndizisiye zimenezo zokha kwa kanthawi. Koma iye anamvetsera kwa liwulo lakuika. Komabe iye anali mkazi wake. Chilumikizo chapafupi chimene iye anali nacho pa dziko lapansi. Bwanji iye sanachite monga Yobu. Iwe ukulankhula ngati mkazi wopusa. Ndipo ngati izo zikanatelo mtundu wonse wa anthu bwezi uli ndi moyo m'malo mumafa. Izo zinasintha njira ya anthu ndi nthawi. Koma iye amamva liwula Mulungu, iye amakhala ndi chiyanjano ndi ilo. Koma pamene iye anapotoloka, kodi iye anadziwa bwanji kuti mkazi wake akulakwitsa. Kumbukirani, ilo linali lokondweletsa. Ife timaganiza lero kuti bungwe lathu mpingo. Ife timaganiza kuti chuma chathu lero ndi kuti Mulungu amwetulira pa ife. Izo zimaoneka zabwino. Izo zinaoneka zabwino pamene Mikaya anayima pamenepo pamaso pa aneneri 400. Ndipo dziko lonselo linali la iwo. Ndipo Afilisti anali pa ilo kapena Asiriya. Izo zinkaoneka zabwino. Aneneri awa anali akunena, pitani kumeneko. Imenelo ndi lathu. Mukalitengeko ilo. Ilo silinali liwu la Mulungu. Ndipo Mikaya anapotoloka ndipo analitembelera liwulo. Kodi anadziwa bwanji kuti achite zimenezo? Upo amasomphenya ake anali ndendende ndi mawu. Ndiyo njira yokhayo imene ungamadalire izo. Ndikuziona izo lero. Izo ziyenera kukhala pa mawu.
Ye
kodi inu munazindikira Adamu atatha kumvetsera liwu lina pambali pa liwu la Mulungu. Mkazi wake yemwe. Ndipo mpingo ukumvetsera liwu la bungwe lake. Kumabayiramo mwa iwo ndi zikhulupiriro m'malo mwa mawu. Walola iwo kuti azikhala moyo muli monse mmene iwo akufunira. Kola ngati iwo amapita ku tchalichi. Ndipo ndi membala wa tchalichi china chake. Ndizo zonse zimene zikufunikira. Chilumikizo chapafupi chimene okhulupirira ali nacho pa dziko lapansi kwa iwo ndi tchalichi. Koma okhulupirira weniweni, chilumikizo chapafupi ndi mzimu woyera ndi mawu a Mulungu. Kotero inu mukupeza kuti Adamu anazindikira chikhalidwe chake, ndipo iye anamva liwu la Mulungu likumuyitana kachiwiri. ndipo iye anali mu masamba amkuyu pamenepo mailo linali liwu lachiweluzo chifukwa chiyani iwe wachita izi ine ndikudabwa ngati amereka lero kapena dziko muchiwawa chake chachipembedzo monga mmene izo zilili ndipo amereka akumeza akumezedwa icho chikhala chipembedzo cha fuko lonse posakhalitsapa dani ali patsogolo panga ine ndikudziwa kuti izo zikujambulidwa ndipo izo zipita pa dziko lonse ife tili ndi maprogramu a tepi mwakuti uthenga uliwonse ukutengera dziko lonse mkati mayiko ena onse chabwino tsopano ngati inu mungayang'ane ndikuona inu mwangoima m'masamba amkulu mune liwu loona la mulungu likutulukira iwo samadziwa kuti achite chiyani ndi izo izo zimakhala zosokoneza iwo samadziwa kuti achite chiyani mwamsanga nowa anamva liwu la mulungu ilo lirali kukonzekera kuti lidzapulumutse moyo wake ndipo iye anatsatira malangizo ndipo iye anayima ngati munthu amva liwu tsopano mvetserani mvetsere izi mwabwino kwenikweni musalephere ngati munthu amva liwu la china chake ndipo ngati ilo latsimikizika kuti ndi liwu la mulungu ndipo pa nthawi yake ndiyeno zimenezo nkukhala zikuchokera kwa munthu nyamba ndi dziko lapansi zidzapita koma mawu amenewo sadzapita nowa anamva liwu ndipo analidzudzula dziko lapansi ndipo iwo anamuseka pamaso pake chifukwa uthenga wake sunagwirizane ndi zopambana zawo za sayansi koma inavumba ndipo inaononga dziko lonse mukuona liwu lake limene linapita mbewu inali ili pamenepo bado uliwonse zakhala zili mwa njira yomweyo samueli anachita mantha pamene iye anamva liwu la mulungu kuti iye anali pita ukamuweluze eli munthu amene anamulela iye munthu amene anakhala bambo kwa iye ndipo anamulela iye ndi kumudyetsa iye abale otumikira kodi inenso atumiki nthawi zambiri pa maziko awo achipembedzo ndi kachikhulupiriro zitupa zawo zili mthumba mwawo za bambo kumene bungwe kumene limene linawalela iwo ndi kuwadyetsa iwo ndi kuwabweretsa iwo ndi kuwayika iwo pa mmalo mutchalichi ndi kuwayika iwo mwaosonkhana iwe umayenera kugonjera kwa zimene iwo amaphunzitsa kuona zingakhale chinthu choopsa bwanji kwa wantchito woona wa mulungu atamva liwu la mulungu ndi kuchita kubwerera mbuyo kupita kwa amayi yemwe uja wa bungwe ndi kuti iwe waweluzidwa chifukwa iwe sukulandira mawu awa ndi chinthu bwanji icho chinali chomuvuta samueli iye anali mneneli iye ankayenera kuti achite izo mosalabadira kayazibweteka kapena ayi iye ankayenera kuti achite izo muli monse mose anamva liwu la mulungu iye anali atakhuta ndi za umulungu iye ankadziwa zonse za zolowera ndi zotulukira izo zinalephera iye anamva liwu la mulungu mose sanakhalenso chimodzimodzi ndipo palibe munthu yemwe amakhala chimodzimodzi inu mukhoza kumamvera m'makutu mwanu liwu likulankhula koma pamene iwe umvera mu mtima mwako liwu likulankhula mwaona ndiye kuti iwe ukumvetsera iwe sumaona ndi maso ako iwe umayang'ana ndi diso lako iwe umaona ndi mtima wako iwe umaona china chake umati ine sindikuona basi chimenecho iwe ukutanthauza kuti iwe sukumvetsa izo iwe sumamvera ndi makutu ako iwe umamvera ndi mtima wako nthawi zambiri makutu ako amamva liwu la mulungu loona ndipo ilo limagwera pa iwe ngati madzi kugwa pa msana wa bakha koma pamene iwe umva kwenikweni iwe umamvera ndi mtima wako ndipo za umulungu zonse zimene mose anali nazo iye anali asanamve liwu la mulungu koma tsiku lina mulungu anamuyitanira mʼbusa wa usinkhu wa zaka 80 uyu kumbali imodzi ndipo analankhula naye iye ndipo iye anamvera ilo iye anatsimikizira kuti iye anali mulungu chinthu choyamba chimene iye anachita kwa mose chinali kuvomereza mawu ake ine ndikutsikira kumeneko Ine ndi kukumbukira zimene ine ndi inalonjeza. Ndipo ichi ndi chimene iye analonjeza kwa masiku otsiriza. Iye adzadzutsa anthu kuchokera kwa mitundu ndi malonjezo onse. Ichi ine ndinalonjeza, anati. Mose, gula nsapato zako, nakulankhula kwina, ulemekeze ilo. Tsopano ponyera pansi ndodo yako, ndipo ndodo yowuma kuchokera mchipululu inasanduka njoka. Ndipo Mose anayigwira iyo, ndipo inabwereranso ku chikhalidwe chake kachiwiri. Kuona, iye anadziwa kuti ameneyo anali Mulungu. Chifukwa Mulungu anati, mawu a Mulungu. Mawu amene iye anali kuwalankhula anati, ponyera pansi ndodo ili mdzanja mwako. Meneyo ndi mawu a Mulungu. Musayesere kuti muchite chinthu chomwecho. Menezo si mawu a Mulungu kwa inu. Menewo ndi mawu a Mulungu kwa Mose. Mawu a Mulungu kwa inu ndi awa. Ponyera pansi ndodoyo, iyo inasandulika njoka. Anati tsopano kodi iwe kuiopa iyo. Itole iyo kunchira. Ndipo iyo inasandukanso kachiwiri. Mawu a Mulungu kwa iye. Kodi iye anachita chiyani? Mulungu anatsimikizira mawu ake. Ine ndinalandira foni kuno miyezi pang'ono yapitayo. Yokhudza. Zakala zakala ziri pafupi fupi chaka, rusa chaka chapitacho. Rona wang'ono kumapeto akulumikiza kwa Lamia, ndi mlaliki wa Baptist, ndi mlaliki wa Pentecoste. Iye anati, pale Branham, Ambuye wandipanga ine kukhala mneneri wamkazi. Nati chabwino, nati, inu mukudziwa, ine ndinawuzidwa kuti inu munanena kuti, inu mumachitira umboni kuti utumiki wanga ndi wa Mulungu. Tsopano, nesindingathe kuchita zimenezo. Izo zikutsutsana ndi mawu. Kotero ine ndinati, dona, uko ndikulakwitsa. Ine sindikukudziwani inu nkomwe. Ndipo mlaliki wa Baptist, ine ndinamumva iye. Ine ndinamumva mlaliki wa Pentecoste, iye anati, chabwino, ine ndili ndi msonkhano kuno. Ndipo anati, Ambuye akuchita zinthu zazikulu. Ine ndinati, ndine woyamikira zimenezo. Iye anati, ine ndinati, kodi iye anayamba wakuuza nipo inu chilichonse. Anati, inde, ine ndili ndi program yayikulu imene ili pafupi. Ine ndinati, ndodabwitsa. Ine ndinati, tsopano kodi program yanu ndi yotani? Ine ndinati, kodi Ambuye anakuuza ni chiyani inuyo? Iye anati, udzapite ku Phoenix, Arizona pa tsiku lakutera kuti, yeno ine, ndikakupatsa iwe mgodi wa golide wopanda mwini wa bambo wa Chidachi. Ndipo iwe ukatenga golide amene yakupezeka kumeneko, ndipo iwe ukathandizire amishonari kuzungulira dzikoli. Mene ife tonse tikudziwa kuti mgodi wa bambo wa Chidachi wopanda mwini ndi zopeka. Kutero iye anati, ndinati chabwino, ine ndikuwuzani inu momwe mungapezere ngati zili za Mulungu kapena ayi. Ine ndinati, inu mukakhale kumeneko tsiku limenero. Ndipo ngati mudzakhale inu amene mudzapeze mgodi wopanda mwini wa bambo wa Chidachi, ndiye kuti ndi Mulungu. Ngati inu simudzaupeza mgodi wopanda mwini wa bambo wa Chidachi, ndiye mudzalape ndipo mudzauchotse mzimu wabodza uwopa inu. Imene mungapezere ngati ali Mulungu kapena ayi. Mulungu anati, Mose, ponyera pansi ndodoyo, ndipo iyo isandulika njoka. Iye anachita izo. Iye anati, itole iyo ndipo iyo inasandulikanso ndodo. Iye anachita izo. Pamene Mulungu apanga lonjezo la utumiki mumasiku otsirizano, iye amadzatsimikizira izo ndende basi, omwe iye anati iye akanadzachitira izo. Zikatero inu mudziwa kuti mwapeza liwu lolondola. Inu mukumvetsera kwa chinthu cholondola. Chifukwa ndi mawu akutsimikiziridwa. Mbona? Momwe ine ndikupepesa ine. Chabwino. Mose anachita mosiyana. Taonani zimene. Chinthu chosekeza chimene Mose anachita. Tsopano nthawi zonse pamene iwe ukutsatira liwu la Mulungu, iwe umakhala wopenga kwa dziko. Tsiku lotsatira tikumupeza Mose ali ndi mkazi wake atakhala pa bulu. Ndipo kamwana kali pa phewa lake, pena ndiko kumwera. Mwana ali pa phewa pake. Ndipo iwo anali pamenepo. Bambo wachikulire uyu ali ndi ndevu zikulendewera monga chonchi. Ndipo mutu wake wadazi kukunyezimira. Ndodo ili mdzanja lake. Akutsogolera bulu wang'ono akupita choloza ku Igupto. Mwamphamvu basi monga iye amapitira. Wina wake anati, Mose, kodi iwe ukupita kuti? Kupita ku Igupto kuti ndikalande chinthucho. Mene iye analephera ngati mnyamata, iye analephera ngati bambo nkhondo. Koma apa, iye anali akupita kuti akalande. Ndipo iye anachita zimenezo. Bwanji, iye anali atamva liwu la Mulungu, ndipo analiona ilo likutsimikiziridwa kwa tsiku lake. Kwa zinthu zimenezi kanadzakhala mu tsiku lake. Iye anaziona izo. Paulo, mfalisi wochita zayekha, basi wokhuta ndi za Mulungu. Monga iye akanathera. Matsiku lina iye anamva liwu la Mulungu. Iye anaona alawira moto. Ndipo iye anadziwa kuti panali china chake chosiyana ilo linasintha moyo wake silibe kanthu kuti afalise angati agamaliyele angati kapena china chilichonse chikanafuulira kwa Paulo iwe ukulakwitsa iwe ukulakwitsa Paulo anali atamva liwu la Mulungu iye anadziwa kuti ilo linali choonadi Petulo wachipembedzo monga iye akanakhalira akusunga miyambo ya akulu iye samatha kudya nyama iliyonse ayi bwana iye analibe kanthu kochita nazo izo mkomwe iye anali ndithudi akusunga miyambo ya akulu mpaka kumawu chinachitika ndi chiyani tsiku lina iye anamva liwu la Mulungu musachitche icho chawamba ndi chosayera pamene ine ndachiyeretsa iye anali munthu wosinthika iye anali wokonzeka kuti apite kulikonse kumene Ambuye angamutume iye potseka ine ndikhoza kunena izi kunali munthu nthawi ina amene anali wokhulupirira iye anali atafa kwa masiku anayi iye anali m'manda akununkha atavunda koma iye anamva liwu la Mulungu likulankhula Lazaro dzuka ndipo ngati ilo linamuukitsa munthu atatha kufa ndi kuvunda kodi ilo lingachite chiyani kwa mpingo umene udakali ndi moyo mwa iwo ilo liyenera kuwaukitsa iwo muchisokonezeko cha maliwu onse awa amene ife tawakamba chipembedzo ndale Hollywood maulosi onse abodza ndi zinthu zimene zapita pakati pa zonse izo iulo na la Mulungu limuitana munthu yemwe wafa mu tchimo ndi zolakwitsa bwera ku moyo kachiwiri ilo liyenera kuwutenga mpingo wobwelera mbuyo ndikuyitanira iwo ku moyo kachiwiri zedidi kumbukirani potseka ine ndinena izi pokenako ine nditseka yesu anati nthawi idzafika mene onse amene anali m'manda zamva liwu la Mulungu ndipo inu mudzalimva ilo zibe kanthu kuti inu muli muchikhalidwe chotani inu mudzalimva ilo muli monse ndipo ena iwo amene adzatuluka m'manda adzabwera ku chiweruzo iwo adzamva liwu ilo likuwaweruza ndipo ngati inu mukulimva ilo lero lero patapita nthawi yayitali pamene inu mudzamva liwu langa musadzaumitse mitima yanu monga inu munachitira m'masiku akumuputa ndipo ngati inu anthu achipentekoste mukudzipangira nokha magulu mutizikhulupiriro kachiwiri muchidzikodziko kumakhala nawo maonekedwe achipembedzo ndipo nkumakana mphamvu yake inu musanauke muchiukitsiro kuti mudzaweruzidwe kwa liwu la Mulungu limene likulankhula ndi inu lero dzera mu mawu lidzakuweruzani inu pa tsiku limenero ngati iwe wangokhala wokhulupirira wofunda liwu la Mulungu likulira mu mtima mwanu m'mawa uno ndiwe wokhulupirira wofunda iwe kuli bwino ulape amuna inu akazi anyamata kapena mtsikana amene simukukhalira moyo Khristu ndipo liwu la Mulungu likulankhula ndi inu kudzera m'mawu ake ndikuti usiye kuchita zimenezo inu kuli bwino muzichita izi chifukwa inu mudzalimvanso ilo kachiwiri tsiku lina ndipo ilo lidzakuweruzani inu inu simudzatha kulikana ilo ilo likulankhula ndi inu tsopano ndipo kumbukirani izo zikujambulidwa ndipo iwo amene akuchita bwino ndipo nkumamvera liwu lake adzauka ku chilungamo adzapita ku ulemerero adzapita kumwamba kotero inu mudzalimva liwu la Mulungu nthawi ina mwina mwake mwapansi pansi m'mawa uno ilo likulankhula mu mtima mwanu kuti inu mutembenuke mmene inu mukuyendera mubwelere kwa Mulungu tsopano kumbukirani iwo adzajambula liwu limenero limene likulankhula ndi mtima wanu kumwamba ndipo tsiku lina pamene yesu azidzayitana ndi onse amene ali m'manda onse abwino ndi oyipa adzauka yeno liwu ili lidzanong'onezanso kwa inu mu Phoenix, Arizona pa m'mawa wina wa la Mulungu pamene mtumiki anakusungani inu kwa nthawi yayitali akulankhula pa liwu ine ndinalankhula ndi inu nakuwuzani akazi inu kuti musiye tsitsiranu likule musiye kuvala mopanda makhalidwe ndinakuwuzani amuna inu kuti musiye mabodza aja kusuta ndinakuwuzani alaliki inu kuti mutembenukire ku mawu a Mulungu kuona chimene ine ndikutanthauza ndiko kulondola liwu lakachetechete licha ilo likoza kukhala kuti likulondola. Ngati ine ndikadabwera monga Nikodemo, ine ndikanayesirabe kuti ndikafike kumeneko. Ine ndikadabwera kwa iye ndikupita kuno kuchikulu kwina kwake ndikuti, Ambuye Mulungu, ndine pano, mundisinthe ine tsopano, ndiumbe ine mmakonzedwe anu. Bwelelani ku mawu. Penapake pamene inu mukuona kuti mukuasiya mawu, mubwelele ndithu kwa izo, kwa unyolo, kumakhala wamphamvu pofoka pake. Ndipo paliponse mmoyo wanu pamene inu mwasiya lamulo la Mulungu kuti mukatumikire mwambo, apo ndi pamene unyolo wanu kuti udzadukire. Ndibe kanthu kuti ndinu olimba chotani pa chinthu china. Mugwiritsitse kwa Mulungu dzanja losasintha. Tiyeni tipemphere. Lero patadusa nthawi ya Itali, mbuye inu munanena, inu mukanadzala nkhula, inu mukanadzalemba malamulo anu pa magome a mitima. Ine sindikudziwa chimene chayima patsogolo pa ine, chinthu chokhacho chimene ine ndikuchidziwa kuchichita ndikutenga mawu anu ndikuamwaza iwo, ndithudi iwo adzapita pansi pa miyala ina kwina kwake. Ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mulankhule ndi mnyamata aliyense, sinkhu wa pakati uliwonse, munthu wokalamba, chilichonse chimene chingakhala. Mulankhule ndi mtima wanga Ambuye, mulankhule ndi mitima ya azitumiki awa, mulankhule ndi mtima wa osonkhana. Ife tikupemphera Atate kuti lero ife timve liwu lanu. Kwa ife tikudziwa monga izo zinali mu masiku a Samuele, kuona masomphenya ndi chinthu chosowa. Ndipo icho inawadodometsa anthu. Chomwe chonso zili lero. Ife timakhala ndi maloto ndi olota. Ife tili nawo olankhula ndi otanthauzira. Koma kuona masomphenya, mabwera ndi mawu a Ambuye ndi kukonzedwa. Ife tikupemphera Atate akumwamba kuti liwu lija kune linkalira mu chipululu, konzani njira ya Ambuye. Ife tikukhulupirira Mzimu Woyera ukupereka liwu limenelo kachiwiri lero. Konzekerani kudza kwa Ambuye. Ndipo ilo ndi losamvetsetseka bwanji, kuko pali maliwu ena ambiri oti alichititse dzanzi ilo ndi kulichotsapo ilo. Koma ilo ndi lachisomo mmakutu a iwo amene akumvetsera ilo. Ine ndikupemphera kuti Mzimu Woyera tsopano uchite ntchito mʼmitima ya ife tonse. Ndipo pamene ife tili ndi mitu yathu yoweramitsidwa, ko ine ndikudalira mitima yathu yaweramitsidwa. Ngati inu mukudziwa pena pake pamene inu mwachita kusamvera mʼmoyo mwanu, kudziwa lemba lina limene inu mukudziwa kuti ndiko kuphunzitsa kwa Baibulo, kuti inu simunagwirizane nazo. Kwa china chake liwu la Hollywood linakupangitsani inu kuti muchite china chake chosiyana. Malo ena amene azitumiki inu mwapeza malo mu Baibulo amene ali kwenikweni choonadi. Koma inu mukudziwa bungwe lanu lingakuthamangitseni inu ngati inu mutaphunzitsa zimenezo. Kwa inu mukudziwa kuti mwantheladi ndi choonadi. Kwa anthu inu amene mukutenga chinthu cholakwika, kumakhala moyo olakwika, abambo inu ndi amayi amene simukuyesera kuti muwakonze ana anu, osayesera kuti mwalele iwo. Inu mukhoza kuyesetsa mwakukhonza kwanu, kwa iwo akupitabe mu chidziko mulimonse. Koma inu mukuyika chitsanzo pamaso pawo. Ndipo ngati inu simukuchita zimenezo, liwu la Mulungu likulankhula ndi inu, musachite zimenezo. Ndipo tsopano ndi mutu uliwonse utawera mitsinje, ndi maso onse atatsekedwa, ndipo mulole Mulungu wakumwamba ayangʼane pansi mʼmitima ya munthuyo amene ali ndi njala, ndipo akapeze malo amene iwo akulakwitsa. Ndipo ndi dzanja mmwamba kwa Mulungu akuti, Ambuye, ndimuonadi ndikukhumba liwu lanu kuti litulutse mokusakhulupirira konse ndi zinthu zonse zimene sizili zofanana ndi inu. Ndipo mundipange ine chimene inu mukadafuna kuti ine ndikhale. Kodi inu mungakweze manja anu mene inu Mbuye adalitse. Mulungu akudalitseni inu. Ye Baibulo linati, Yesu anati, ndipo pambali pa maliwu ena onse awa, komabe ngati munthu adzamva liwu langa kumutsatira iye, inu mudzapeza chokhumba chanu. Ambuye, nthawi ikutha, koma Baibulo linanena kuti onse amene anakhulupirira anabatizidwa. Ine ndikupemphera Atate akumwamba kuti mmodzi aliyense wa iwo amene anakweza manja awo mukuvomereza kuona ndi mawu a Mulungu amene iwo awawerenga, ndipo aona kuti iwo akhala akulakwitsa, ine sindinayangʼane konse pa theka la iwo. Siza kuti ine ndiyanganepo. Siza kuti inu muyanganepo ambuye. Inu mukudziwa cholinga ndi chokhumba. Kuseri kwa dzanja ilo limene linakwezedwa mwamba. Mwalole iwo kuyambira ola lomwe lino. Kale ndi cholinga mu mtima mwawo. Kuyambira lero lino mpaka mtsogolo. Ine ndizitenga mawu a Mulungu ndi liwu la Mulungu. Ndikulitsatira ilo zibe kanthu kuti mtengo wake ndi chiyani. Ndikuazikumbukira mitima mwawo pamene iwo akupita. Nyimbo ya wanda katulo. Kodi Yesu anyamule yekha mtanda. Ndipo dziko lonse lipite mwa ufulu.
Ayi,
ndipo mtanda wa aliyense. Ndipo mtanda wa ine. Ndipo mtanda wopatulika uwu. Ine ndidzaunyamula kufikira imfa idzandimasule ine. Ndiye pamene liwu la Mulungu lidzalankhula, ine ndidzabwera mu chilungamo chake. Pakuti ine ndatsatira liwu lake, liwu la mawu ake. Ine ndikuwapereka iwo kwa inu tsopano Ambuye, dzina la Yesu Khristu. Tsopano pamene ife taweramitsa mitu yathu, inu mukupanga kuvomereza kwanu ndi malonjezo anu. Ine ndikudabwitsidwa ndi mnyamata wang'ono wakhala apayu. Akupotoza mutu wake mozungulira.
Ndipo
pali liwu la mpingo. Ine ndine Ambuye amene ndimachiza nthenda zanu zonse. Ndilo liwu mu mpingo. Ndipo nonse inu amene mukusowa machiritso. Ndipo mukukhala moyo wodzipatula kwa mawu aliwonse a Mulungu. Amene inu mukuwadziwa kuti ndi olondola. Ndipo inu muli ndi chosowa cha machiritso. Ine ndikudabwa ngati inu mungakweze mmwamba dzanja lanu. Kweze mmwamba dzanja lanu. Ambuye, ine ndili ndi chosowa cha machiritso. Chabwino. Tsopano musunge liwu limenelo mu mtima mwanu. Ndine Ambuye amene ndimachiza nthenda zanu zonse. Kumbukirani pamene mawu alankhulidwa, iwo ayenera kufika pokwaniritsidwa. Yesu anatero Marko 11:22. Ngati inu mudzanena kwa phiri ili, suntha. Ndipo osakayikira mu mtima mwanu, koma kukhulupirira kuti zimene inu mwanena zichitika. Inu mukhoza kukhala nazo zimene inu mwanenazo. Tsopano, modzi aliyense mwa njira yathu tsopano, weramitsani mutu wanu, pange kuvomereza kwanu. Mbuye, ine ndikukhulupirira mawu anu, ndikumva liwu lanu likunduza ine, kuti ndinu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ine ndikutsikira pansipo ndikudzayika manja pa mwana uyu, kwa iye wachepa kwambiri kuti adziwe chimene chikuchitika. Nyamata wang'ono wabwino, pafupifupi kukula kwake, ndi usinkhu wa Joseph wanga wang'ono. Mbuye, ine ndikufuna nonse kuti muzipemphera. Ambuye, ine ndikumva liwu lanu. Ine ndikukhulupirira. Atati akumwamba, ife tikubweretsa omvetsera awa kwa inu kwa machiritso athupi lawo. Ndipo Ambuye apa pakhala mwana wang'ono womvetsa chisoni. Iye amakopa cheru changa mu uthenga monse. Kuona kholo atakhala pamenepo, akugwirizira kanthu kakang'onoko.
There is a voice of God that rides over everything. And as this church joined together to make every commandment that I know how to do, the rest belongs to you, Father. I'm walking down and laying hands on that child.
Kudzera mu sayansi ya zamankhwala, palibepo chiyembekezo kwa mwana wang'onoyo. Pali liwu la Mulungu limene likudutsa pa chilichonse. Ndipo monga mpingo uno walumikizana pamodzi kudzapanga lamulo lililonse limene ine ndikulidziwa momwe tingachitire. Zonsezo ndi za inu Atate. Ine ndikuyenda kutsikira pansi ndipo ndikayika manja pa mwana ameneyo. Atate Mulungu, mudzina la Yesu Khristu, ine ndikutsutsa ichi, mulole mphamvu ya Mulungu, machiritso a Mulungu, mulole apo pakhale kusintha koteroko mwa iye mu maminiti 5 otsatirawa. Mulole iwo onse abwere kwa Mulungu kwa ulemelero wanu.
Heavenly Father,
Atate akumwamba, inu munapereka lonjezo. Ndizo zonse zimene ine ndikuzidziwa. Inu munapereka lonjezo. Izo zachitika, munga izo zinanenedwera. Ngati inu mudzanena kwa ili, ndipo ine ndikunena kwa mdzielekezi aliyense wa matenda. Kamena kusautsika kumene kwa manga omvetsera awa. Kumene kwa manga anthu awa. Mzimu uliwonse wakusakhulupirira. Ine ndikuti choka kwa anthuwo mu dzina la Yesu Khristu. Tsopano ife tikudziwa izo zinalembedwa. Ndipo tsopano izo zinanenedwa. Ole izo zichitidwe kwa ulemu ndi ulemelero wa Mulungu. Ndipo mu dzina la Yesu Khristu izo zikupemphedwa. Tsopano inu amene mungathe kukhulupirira ndipo mukukhulupirira. Zilibe kanthu kuti kuchitika chiyani, siziyenera kukhala mbewu yagwera pamenepo. Ina chake chaching'ono icho mkati mwa inu. Liu lija. Kolo la mwana uyu zilibe kanthu kuti mwanayu ali muchikhalidwe chotani. Inu mukukhulupirira mbewu ya Mulungu yagwera mu mtima mwanu kuti mwana amene yakhala bwino. Nonse ya inu mukupemphera wina ndi msake. Kodi inu mukukhulupirira kuti mbewu ya Mulungu yagwera mu mtima mwanu. Matenda anga atha. Ndiye pemphero la chikhulupiriro lapempheleredwa pa inu. Khomererani pansi chikhomo chimenecho. Ngati Satana ati ayesere konse, inu mudzabweze mwansanga. Itaima mchalichi cha chispanish chicha, mawala Mulungucha. Pemphero la chikhulupiriro linapempheredwera ine. Ndipo Mulungu analonjeza. Pemphero la chikhulupiriro lidzapulumutsa odwala. Ndipo Mulungu adzawadzusa iwo. Izo ziyenera kuchitika. Kodi ndikukhulupirira izo? Nene amen. Mulungu akudalitseni inu. Tsopano ine kubwezera msonkhano kwa Mbale Rose. Ine ndikuganiza apa. Mbale Jewel Rose.